live. The only way I branch that I can live life fruitfully.
Mimi natamani kuishi ndani yako. I long to live in your love, oh Lord. Sifa na utukufu kwako. I surrender my will to you, oh Lord. Tu hakuna mkulima kama we.
Yasafisha matawi kama we.
Wanifanya nikae kama we.
Ewe mzabibu wa kweli.
Usipo, usipo baba, siwezi kufanya lolote. Nifiche, nifiche kwako, nizae matunda mengi. Usipo, usipo baba, siwezi kufanya lolote. Nifiche, nifiche kwako.
Cause I'm an empty vessel, only you can fill. Product of the potter's will. Mold me by your design, my father.
Henye moyo wangu, mfinyanzi wangu. Nijaze na roho wako, papa.
Hide me in yourself until I look like you. Can't do nothing at all without you.
Henye moyo wangu, mfinyanzi wangu. Nijaze na roho wako, papa.
Juu hakuna mkulima kama we.
Fisha matawi kama we.
Wanifanya nikae kama we.
Ewe mzabibu wa kweli.
You Lord are the true vine. We are only the branches. In your shelter let me abide. To be fruitful as you desire. You Lord are the true vine. And I am just a branch, so hide me, hide me.